Life imenidhulumu, maisha imekuwa ngumu. Natamani nilie, lakini machoza yana afya. Dhambi imekuwa mafua, maboi wapiga chafya. Na hisi nikaa, na kata nyasi na nelkata. Natafuta opener, nijifungue niwe huru. Stim na ganja, si ujanja, si swaga. Ni mitego itatunasa, tukimbie kama swara. Wengi wamekuwa vipofu, kisa ni kumi kumi. Wengine poteza maisha, kisa sijui jui. The path of girls won't save the day. No, ni power from Christ itatuokoa wase. Soletep haina ujanja, ya ilishavunjika. Shetani hana chake, ukweli ushafichuka. Imekuwa ngumu, tofautisha chali na manzi. Wote mitaani wanavaa vipuli. Nikiva jeans chini ya kiuno nitamposia Mungu. Nikipeleka surale chini nampeleka Yesu chini. Pengo ni pengo, alizigeuka likawa mwanya. Mungu ni Mungu, abadilishi na unachofanya. Yesu ni yule yule, jana leo na milele. So nipe saluti na uregele nyuma yangu. Sema stack.com, nataka faithfulness. Generation, mean faithful generation. Sema stack.com, nataka faithfulness. So nipe saluti na uregele nyuma yangu. Sema stack.com, nataka faithfulness. Generation, mean faithful generation. Sema stack.com, nataka faithfulness. Alipewa dawa nyingi na masharti kibao, akaambiwa shekel before use na umeze mara mbili kwa siku. Alipewa ARVs juu alikuwa ameathirika, akaambiwa kufuata maagizo kila kitu kitakuwa shwari. Wiki chache baadaye kijana kaga dunia, ikaprove bila Yesu ukimwi haina tiba. Alipenda sana na wake na ulimwengu mzima wa anasa, ilikuwa yeye na wasichana, wasichana na yeye. Alijitenga na Biblia na kustick na pornography, akafurahisha mwili wake na kumkosea Mungu Baba. Sai hayuko tena, yuko jenamu anachomeka. Malaika mbinguni walia, nafsi moja ishapotea. Biblia imesema ukipata mke umepata chema, usipata machali mamanzi umepata chema. Badala ya kutumia CD ufanye ngono, si utume tu akili, ngojele siku utaoa. Mapenzi ya kweli destination madhabao. Sivi chochoroni, mimba majuto kibao. Eti na bonga sana, design ya kasuku. Nataka blessings jo, sitaki kasi huku. So nipe saluti, na uregele nyuma yangu. Sema stack.com, nataka faithfulness. Miss.com generation, mean faithful generation. Sema stack.com, nataka faithfulness. So nipe saluti, na uregele nyuma yangu. Sema stack.com, nataka faithfulness. Miss.com generation, mean faithful generation. Sema stack.com, nataka faithfulness. Fura yangu same category na ile ya Ramsey Noah. So that tuko fearfully, wonderfully made. Sina sababu ya kumkana huyu Jehovah Nisi. Tangu atembee juu ya maji nijipata tu mimi nimempenda. Nakumbuka ile incident ya Batimayo kipofu. Yesu alipomgusa macho na hisi ni kama nigusa mimi. Sahi nimefunguka macho, nimeona swag si kila kitu. Education ni key, lakini ifungui milango baraka. Hata simu ikazeeka, phone book haiwezi laruka. Kana shetani akajaribu, bado mimi nitakuwa faithful. So nipe saluti na uregele nyuma yangu. Sema stack.com, nataka faithfulness. Miss.com generation, mean faithful generation. Sema stack.com, nataka faithfulness. So nipe saluti na uregele nyuma yangu. Sema stack.com, nataka faithfulness. Miss.com generation, mean faithful generation. Sema stack.com, nataka faithfulness. So nipe saluti na uregele nyuma yangu. Sema stack.com, nataka faithfulness. Mean faithful generation. Sema stack.com, nataka faithfulness. So nipe saluti na uregele nyuma yangu. Sema stack.com, nataka faithfulness. Miss.com generation, mean faithful generation. Sema stack.com, nataka faithfulness.